killer type. Rembo, jo tujenge malengo. Kikutazama naona nyufa kwenye mjengo. Onekana kama mji wenye upendo. Nafanana na mtolo choshwa na mwendo.
Sinikupe namba yangu nipigie weekend.
Weekend baby.
Hoyo unasema, chukue huyu mtoto yuko stand. Vile anavyo hema sio kama mtu apendi. Mewelewa mziki anaofia kucheza. Anasema naruga chaf, mesha kwa kifimbo cheza. Sema nini na malo na bembeleza. Kwa sela za Somali na kula chungwa paka chenza. Shida kujiuguza. Mama you hot na ukondani unaniunguza. Sita kujua tankijua ntapuuza. Taka kula bata wache kumchunguza. Kama utanipenda sitojali shida ulizobeba. Na kama unatakucheza katafute refa wa kukubeba. Kama utanipenda sitojali shida ulizobeba. Na kama unatakucheza katafute refa wa kukubeba.
You know I like it. Mina kupenda and I give you what you want.
Hey, what you want?
Nipo chizi nidati. Nakilala kwenye singizi fate.
The way you talk mama.
You know I like it. Mina kupenda and I give you what you want baby.
What you want?
Nipo chizi nidati. Nakilala kwenye singizi fate.
Na single wala movie mama kwangu yo master. Mishabiki yako nasimama tokika. Nanga isha pa, breaki ziko down. Jitazame kwenye kio how beautiful you are. Mapenzi ukicha, mapenzi uchizi. Wanacho kikata mwingine na mnyima usingizi. Mwingine atakeshesh, mwingine atateses. Mwingine atataka kutumie kama pesa. Yanajua na madini kikutana. Mwanamke taji matuzo na nokit na chofanya. Watasema mikicha, kumbe mwenzako nafuata wala fele inside. Kama utanipenda, sitojali shida ulizobeba. Na kama unatakucheza, katafute refa wa kukubeba. Kama utanipenda, sitojali shida ulizobeba. Na kama unatakucheza, katafute refa wa kukubeba.
You know I like it, mina kupenda and I give you what you want.
Hey, what you want?
Nipo chizi nidate. Nakilala kwenye singizi fate.
The way you talk mama.
You know I like it. Mina kupenda and I give you what you want it baby.
What you want?
Nipo chizi nidate. Nakilala kwenye singizi fate.
Nataka nini mama?
Siniumize moyo.
Hawaza kupa.
Mini koroyo.
Endeshe motoka.
Punguza uchoyo.
Huoza kufa.
You're my everything for me.
Oh, what you want? Hawaza kupa.
Baby. Oh.
Endeshe motoka. Huoza kufa. Na ukiwa au. Oh, what you want?